Tulikutana da sweet kona, nikamuomba onge nami, nikamuliza wapi nitakuona. Akusita kanena, wauwa manzese, wau kijiweni walendete. Chochoro na kona kama zote, kama kweli na mpenda basi twende. Na kuitajiwe, tuishi sote siku, nina wewe. My youth kazaliwa, Mungu kanijalia, nzo kantunukia, zawadi kaniletea. My youth, Mungu kanijalia, nzo kantunukia, zawadi kaniletea. No, nobody no like it, she don't mind it. Yeah, yeah, yeah. She probably be feeling like a running, running, baby, I'm coming home.
We always been the baddest couple ever. See, anybody knows, never knows, Kenzo never. Know how far we came hot, but together. Sometimes we get lit and play hide and seek. Tumboni ninja, like it under raha na joto.
Woman, woman.
Tumshukuru mola, oh hi familia na ndoto.
My youth kazaliwa, Mungu kanijalia. Nzo kantunukia, zawadi kaniletea. My lulu, Mungu kanijalia. Nzo kantunukia, zawadi kaniletea. We came from the low life. I look in your eyes in my whole life. My you show me loves in the low life. I rise and fall with my lola, lola. Why me fall, on a knee fall, Lola, Lola. My love kazaliwa, Mungu kanijalia. Nzo kantunukia, zawadi kaniletea. My love, Mungu kanijalia. Nzo kantunukia, zawadi kaniletea. My love kazaliwa, Mungu kanijalia, tunzo kantunukia, zawadi kaniletea. Mungu kanijalia, tunzo kantunukia.
Oh, my African lady,
cause we are the Navy more.